alafu wamemleta yani inspector polisi.
Yeah, inspector. Yes, ndio alikuwa anasema hiyo. Kosa la kumuingilia kuku kwa ajili
ya nini imeandikwa?
Kujiridhisha kimwili.
Oh shit.
Umetegula kuku kama lala. Yeah, tukaka la iko ni.
Wow.
Tell them I was a good one. Alafu kitu kwa fani, zira ya zina shutuwa kama yai ya kuku. Hapo nili notice, it was like a haikuwa jogo. Hachikile kuku deli deli. Ila hili. Ekonene.
Eko nene.
Episode 302, tukisema like, subscribe. Hit the notification button, tell a friend to tell a friend. Sindio?
Yeah.
Yeah, na wacha tukuremind, ingia linebet.com, tumia promo code Eko nene. Ubaki umepata 100% bonus on your first deposit. Na pia usisahau when the fun stops, stop. Sindio?
Yep.
Sikuwele mse ame bet on Arsenal, ika lose. Uka bet on Man City, ika lose. Uka bet on Liverpool, ika lose. Bado naendelea jo, buda tulia jo. When the fun stops, stop. Sindio?
Yep.
But in the meantime, ingia linebet.com. bet.com promo code ni ekonene. Ubaki umepata 100% bonus, na usisahau pia winnings zako zinakuja bila ushuru, zinakam zikiwa tax free. And there's nothing more beautiful than that. That means when you win, you win big, sio?
Yep, and when you lose
you still lose small.
Yeah,
and when time bet ijaenda your way, ikirudishwa kwa account yako inarudikiwa 100%. Unajua hii ya Kenya waga ingine na kwa like uki bet kitu alafu iende ile design, unajua kuna ile design wao kurudishia do. Unarudisha gacho kama amekata tax tu.
Oh.
Yeah, cause inafaa kurudi the whole thing.
Yeah, vile uliweka.
Zi, anarudisha kama imenene hicho. So, ingia linebet.com, promo code ni ekonene.
Ekonene.
Alafu, wacha tubonga juu ya vitu kadhaa. So, kuna mse anaitwa Kevin Kangethe. Huyu ni ule mse alidadisha girlfriend wake masaiza Boston, Akabaki amehepa hapa Kenya. So, sunakunga vile alihepa police station. Kwa hiyo story yake, akihepa Kenya, vile alienda sijua ameingia tu kwa matria alafu akaishia. Ila yeye kaenda kujificha huko masaidza, kwa anajificha masaidza Ngong. Of course wasiwa ka snitch. Oh, niza ficha msei ko wanted for murder, msei ko wanted na Interpol, niza mficha. Si ndio? Alafu historia wasi kudedisha girlfriend tu maybe anataka kukuacha ama unaona unayagaje? Like nini ndeza fanya? Uamwe afadhali jela.
Hakuna.
Jadem.
Hakuna.
Yeah.
Hapana.
Au je you fall in love hivyo?
Azi. Ile jela.
Yeah, usume fall in love, I'm still.
Ni kulia, ukishamaliza kulia.
Yeah.
Usikia vile wasema unatamani demo alafu ukienda una Jacob unarudi unajiuliza, hiyo shida yote ilikuwa ni nini? Same thing. Ukishamaliza kulia. Hiyo story upotea tu hivyo.
Yeah, inatongwa ni PNC. Post not clarity.
Exactly.
Yeah. Nishai try ku advise Raya Jake ape geo story hapa. But tunapata wasio wamekuwa wamesikiza kina Amerika sana, wakadanganya vile this is the worst thing you can do to yourself. Paka ajui kitu inaweza kuokoa a lot of stress. Unaweza fikiri umeona ukidem.
Yeah.
Wende tu kwa kona hapo umalize uko like ai.
Ai yes. Hata ukiangalia picha yake akai tena the same.
Akai the same. Yeah. Alafu nasema, afadhali tuangalie mambo ya ushuru. Una move on to politics. Unaona like there are bigger issues.
Yeah.
So far alikuwa anatry ku get kupata bail at ya stay outside. Koti kasema he's a flight risk.
Of course. Ushajaribu kuepa once.
Yeah.
Bail hata hiyo dog inatoshanaje.
Yeah.
Kwanza nani atakupatia hiyo do ya bail?
Hafu unajua si once. Kuzu falasi alihepaga states.
Alihepa states, akakam Kenya.
Akakuja Kenya.
Akahepa Kenya.
Kenya akahepa. Yeah. Akaenda huko sijuma Ngong.
Na hii ya Kenya vile alihepa,
yeah.
Alisaidiwa na watu, sindio?
Aina kama karao alimsaidia.
Kwanza hakuna vile unaweza.
Kutoka tu police station hivo, ni hard sana. Alafu akaenda kujificha huko Ngong. Alafu I think alikuwa na go online. Like, hizi raya zituagi. Like the first thing, Buddha ni go offline.
Yaani watu ni kama watching movie for entertainment alafu inaishia hapo. Kuna vitu nyingi kwa movies waga ni
zinakuonyesha.
Zinakuonyesha
how to get away with it. Like, go dark.
First simu.
Yeah.
Tafuta mulika movies nyingine hata ijuani zinaitoka burner phones.
Yeah, hizo.
Yeah,
alafu just don't contact people. Like ukiamua kudedishana hivi, go dark dude. Like enda kuna kwa hizo ma movies za unachikigira ya fulani lingia kwa forest, kuna ndevu. Henda huko joanze. Ujue mbaka communicate na lions. Because you no longer belong in the society.
Yeah,
sindio?
Yeah.
Like,
we ni outsider sasa kabisa.
Alafu sasa nini, the debate is which jail do you think is worse for this dude? Hapa Kenya, please utashonde kwa ndo. Na unuse mavi yako the whole, na manu unuse mavi yawa say the whole day. Utakuwa dishi, itakuwa ni dishi flani ile, it's never balanced diet.
Yeah.
Kuna raya natrai kukudinya rasa, but not as bad as states. Ama states pale, dishi itakuwa poa, but kuna raya natrai kukudinya rasa very actively. so nona, ni gani? If you had to choose.
If I had to choose,
yeah,
itabidi hii ya Kenya.
Sindio?
Yeah, itabidi.
Because
hii unaweza fight. Mse ya natrai kukunini. Kule, ni car initiation.
Yeah.
Gang mzima lazima I make sure kitu ime penetrate.
Yeah.
Yeah.
So. I feel like kabla wende jela ya states, ama commit crime states, na hitu ina go out to raya yote ina tusikiza ikiwa states. Anza kupiga tizi. Like anza tu yani, jujitsu, umebuff, uko like ready.
Yeah.
Afu try kuambia mtu wa kudunge na nini, na toothbrush uneke. Sharpened toothbrush.
Unakaa inaweza ingia.
Yeah. Ukiona inaingia unalisha. You're not ready for that crime ish. Yeah, because what to?
Acha nini tu na crime mzee.
Yeah, watu achane na crime. Kwa sababu imenikumbusha kuna nini show flani tuli shoot na Zaka hapa alafu tukua na audio. I know the stories tulibonga ni Julie Mother inaitwa Truong My Land. Unakumbuka?
Yeah.
The Cambodian woman ile iko set to be hanged.
Yeah.
Atakuwa set to be hanged na saa hiyo ulikuwa a dollar billionaire. How painful is that?
Damn.
Although kwa meiba ni doya kuhiba, but
ni
still.
Ni doya kuhiba, lakini unajua ilikuwa kwa akaunti yako. Yeah, ni uchungu ingine joa hiko.
Yeah. Alafu hizo Asian countries ojoa cheki.
Ah, chekangi na watu. Hizo ndio kitu. Bro alikuwa naenda like three of them last month. Ukisikia vile nilikuwa nampigia lecture, I think wao wamechoka na mimi.
Yeah,
nampigia
yeah.
lecture ingine. Nambiwa ile ukarimu na kuanga nayo TZ, mwachane nayo. Uone hata ka grandmother alone nitumia jina kabibi. Huko ukiambia mtu kabibi. Hata oni kabibi kazee. Kamwambia eti mtoto wangu hebu nishikie hii bag. Mwambia zi.
Yeah.
Mwambia yule askari ya kushikia.
Yeah.
Usisaidie mtu na kitu chochote.
Even wow, mtu jipata jela.
Kwa huko utapatwa na kitu ndogo mazee before we explain haikuwa yako sijui ilikuwa ni ya nani
alafu kwa na hii rangi
lugha mwelewani nikamshowe yani kuwa tu arrogant wacha waseme wewe ni mtu mbaya but at the end of the day utarudi home
hizo ni ile mtoto wangu ika Mungu aliamua struggle hivi who am I huko ni nige tu alafu of course tuko na pia like one of the things tulisema hiyo siku ni vile uki commit corruption in China and these Asian countries lazima ukuwe ready to hang so ile design ya Fat Joe bring it on if you think you can hang Joe ready to hang then
basi kwa wagani kitu ya kawaida huko kwanza China
corruption guaranteed lazima
kuna story paka ya TZ nimeshaipiga mara kadhaa sijui kaga inakuagania ukweli ama uongo ile ya stadium tu yomse wa China alitumwa tengeneze hiyo stadium akutengeneza to the standard they wanted
akarudi home
what is it usema mse alinyongo
but inafaa kuwa hivyo kusitai kuimagine Kenya tungeza kufika hiyo level like corruption specifically tunakuhang hizi vitu zingine zote fanya kile
unataka
basi sasa unajua raia za Kenya zinakuaga ma anti-radar design saizi kukiwa na inaitwa referendum alafu tuulizwa who should be hanged corruption ama wasi gay. Raza Kenya zita.
Sema gay.
Yeah. Like, iyo nakunshaka like misplaced priorities. Corruption affects all of us. All of us. But ina affect like a few people. But since ume bring up TZ, juwacha ni kuenjoy kidogo. Juliche kijua ka kabuda. Kuna kabuda fulani. Masaiza TZ. Kalishikwa. Kwa kosa la kumuingilia kuku kwa lengo la kujiridhisha kimwili. Nasikia hiyo? Nasikia hiyo? Kosa la kumuingilia kuku kwa lengo la kujiridhisha kimwili jo. Hii raya, enda po chini ucheze yo video bila audio. Uicheki jo. Kuku jo, evidence hiko jo. Kame dead jo, kame lala jo. Na lao sasa kitu ili ni bamba, at least ilikuwa a female chicken. Otherwise, ungekuwa na sodomy.
Was your charging inge change. Oh shit.
Alafu chekabuda. Umefikia. Wateka kabuda kako pahali kanaganika kamichizi. So anasema ati tutaenda kumpima afya yake ya akili. Yeah, tutaenda kumpima afya yake ya akili. Alafu kitu fani ni mtoi ndiye alidiscover iraya ikidinya kuku. So mtoi ingekuwa state wangeongeza pia sexual, ingekuwa sexual offender cause exposure to a minor.
To a minor.
Yeah.
Na inakuwa ganom. Okay, hapa hivi si.
Yeah.
Mbona nichekie.
Yeah. Kosa la kumuingilia. Hiyo hiyo story ilinichekesha sana.
Wow.
Mm. Oh, inaka video yenyewe haiku load kwako. But nataka tu cheki yako kakuku jo. Kakuku jo kame dead jo. Kako hapo kame? Kame nini? Hiyo video inacheza hapo kweli?
Si ndio hii hapa kamzee. Mm. Alafu wameleta yani inspector police.
Yeah, inspector. Yes, ndio alikuwa anasema hiyo. Kosa la kumuingilia kuku. Kwa ajili
ya kujiridhisha imeandikwa
kujiridhisha kimwili.
Oh shit.
Umetegula kaku kama lala. Yeah, jiko la iko ni.
Wow.
Tell them I was a good one. Alafu kitu kwa fani. Yeah. Zira zina shoot kama yai ya kuku. Hapo nili notice it was aka haikuwa jogo. Atikile kuku deni deni. Ila ile kwa kuku.
Mpaka ika dedi.
Yeah.
Wow.
Afu za track imagine. Mto hiyo alisikia tu kukipiga nduru, si ndio?
Yeah.
Afu nikaikaendelea jo.
Alafu kama mzee Kenya kama ai.
Jo kama nini? But kuna vitu siwezi kuona huruma. Wacha ishi.
Yeah.
Lakini sasa swala nyeti ni
mm.
Je, hii kuku inafaa kuliwa ama kutupwa?
Hai tupwe bwana. Yeah, tupwe. Unless familia huu mse anaweza sema wake tupatie. Ah, zii.
Kuzinza kwa ile like, oh shit. Naje bila subo ngaga shit. Oh, this tastes like dick. Ama akamse. Akamse kama nini? Kama shikwa ndo kako, eat a dick. Yeah,
oh shit.
Akabudaje. Yeah, alafu yeah. Sasa kitu ilikuwa fani.
Mm.
Ma witness what is any wafani. Mm. Mtiki wa mother ana interview ako like, "Eh, hey, mtoto kamwona akibaka kuku." Yeah,
si said kuna vitu.
Yeah, Kiswahili sanifu inafanya.
Ah, hiyo na so stories zote za nani sasa hizi zinaenda kudai.
Mm.
Hivyo tu.
Za
overshadowed za TID.
But I think nini hii country people obsessed na celebrity culture so history ya jana ni sana kuzi story I think ni was it early this week ama ni late last week imekuwa ni story ya nini hicho so alafu ili ira ili rape
kuku
ya sistake how messed up is that alafu mtu yaka yona so mtu indi alikuwa I'll testify your honor so anaenda kucheki kichwa wa cheki kikai kwa saa na story kaa hizo but new story yeah, nilifaini okay, kiwa okay. Ikiwa fani sana so raya zako za TZ jo but kunini kuku jo we popo nimeshindwa alafu tukitoka hapo sijiko licheki story tukiruka kwa mse wako Didi kidogo cheki story ati wanasema jo Carl Winslow alipokea
kwa nini
kwa Didi
yeah
afuati Didi akaambia mse mwingine ati people will do anything for money yeah family matters jo so is this a family matter ama is this now Weblo unajua Carl Winslow cuz Carl Winslow I think for CC
yeah 227 right
yeah as the family matters
yeah
unaona kwa ni for CC alikuwa ni kama buda yetu na si buda yetu
si buda yetu eh
yeah jo
karao flani
karao
yeah
cuz that najua hata unaweza ingia pale upate didi si umwambia I know we said fuck the police but this is not what we meant
yeah but
yeah Family matters, kuna mtu likuwa kuzumiko nmenokiwa demu. Nakukole daughter hao jo?
Ule likuwa na amenoki, ajanoki Steve, akiwa Steve.
Yeah, amenoki the.
Akienda, akirudi ya kuwesuji. Likuwa na jituwa Stefan. Sijui ya likuwa na jina gani.
Mm.
Yeah. Uyo, uwe demu. Kila mtu likuwa amenoki.
Sidiyo?
Yeah.
Kalikuwa kasupu.
Supu, alafu kana sauti ingine. Sauti ndio likuwa pia metumaliza anga.
Afu sijuka huki wa mtu huyu kwa na feel hivo. Mii kwa na feel, ni kwa nafikiria ya kitambo mademu wote wa states ni wa supu. Kuzo kwa vile TV liku inatuonyesha. Kuzo apart from yeye, kuliko na Tatiana Ali.
Tatiana Ali. Kuliko kuna kale kengine ka in the house.
Yeah.
Nisikia kali cheesy, juzi.
Oh, yeah. Siko najua. Yeah.
In the house, yeah.
Mm.
Then kuliko kuna mwingine. Kuna kengine kana kwa ganika ka Puerto Rican.
Yeah.
Full House, is it Full House? No, Full House was white.
Yeah, Full House ilikuwa white.
Kuliko kuna comedy ingine. yule akale kama sekali daddy nakumbuka kama sekali shutio alikuwa kana acting na Fred Rostock ile show ya Brandy Moisha kuna show fulani ilikuwa gasana
kuna mse alitandikwa risasi
jamani kuna mse fulani mzee alidaddy show
acha niangalie je niandike tu Moisha shot
anaitwa nani huyo mse nimesa ako na jina ya kis Puerto Rican ni hivi
Yeah, cause
acha check Moisha cast.
Yeah, cause hiyo siku najua. Marcus Park from Moisha arrested for DUI and port possession. Eh, akakamsekali kwa katoijo. Saizi nilibuda fulana. Ngole mtoi.
Eh, kaliga na maskini.
Eh, jo. Nini waga time waga kitu moja unfair sana.
Yeah.
Like una expect. Alafu waga niko na travel back in time video. Nikaenda ku travelisha back in time. Mwachiki mse kama huyu vila menini. Oh, pata sejo, kusata naona itabidi tunini. Yeah, I think kukitafuta yo story yo mse.
Yeah.
Sijuko li chiki story nye pili happen state. Ile kuna mse fulani crippled. Ati apparently ali break into store ya mse. Uchiki yo story. Afuwa kanza kuagyu.
Yeah.
So mse, yuko kwa wheelchair. Wanaagyu. Yende likuwa me break into the store. So he decides... like he's going to roll away. Sindio? Alafu ila ilikuwa na gun. Ili mtandika risasi, mse iko kwa wheelchair. How far is he going to go? Hata ukiita 911, kwa unatembea tu nyuma yake.
Nyuma yake, yeah.
Watakufikia kabla, umsali mdedisha jo.
Na wako charged?
Yeah, and I think atakuwa charged na mada.
Kuna, watu wako charged. Kuna kamzae pia kengine kalishoot mother wa Uber.
Yeah, mother black.
Yeah.
Alafu mother mwenye ulichiki vile ni, like, ni mzee, hata movement yake.
Yeah.
Like Obuda alikuwa older than her, but the woman was old design. Ali pose no threat
at all.
Yuko amekuja na gari. Una mansion saacha aende upatiane number plate ya gari.
Yeah, exactly.
Like there was so many ways to de-escalate the situation, but whomso we get?
Unachekia kwa kamse. Oh, kamse.
Yeah.
Nakumbuka show
alikuwa Malin Santana
yeah.
Alikuwa anaitwa hivyo.
Yeah. Nakumbuka show alikuwa anga na academy kingine kasupu.
Okay.
Unajitaje hiyo show. Anyway,
hizo siku tulikuwa na believe ama demo wote tu ni wasupu.
Yeah.
Then nakama na find out jo kuna kitu inaitangua like fried chicken in states tu. Imeharibu watu huko.
Yeah.
Like fast food.
Mm.
Inakuwaga ni kitu moja serious. Eh, na umsaidi alidedi show kitambo jo ni 2002
eh. Yeah.
Alafu ati assassinated. No, he was killed. Mano, watu wachange ujinga. Hakumuka hile joke ya...
ya Chris Rock.
Ya Chris Rock.
Tupa was assassinated. Assassins. No, that nigga was shy.
Yeah, so his stories are Didi bado ziko.
Yeah.
And I don't think his story na go anywhere.
Anywhere. Alafu ni cheki nani, vile nani alitoka, nito nani? G-Dep, tuliongea juu ya G-Dep.
Yeah, ametoka.
Dep anasema kuna over 300 songs.
Yeah. I'm just need a studio.
Just I need Didi to help me.
Yeah.
Like najua jela maze ni jela lakini kuna news.
Yeah.
Kuna kufa kuona news, unafa kwa umeona kitu ina happen au msasa hivi.
Si mpaka aliulizo story akasema.
Yeah.
Yeah, nini anafikiria this dude atakuwa proven nini? Because I think you got desperate. Hapo ndio sasa Didi atamwambia you know the deal. Like you just from jail.
Yeah, used to it.
Yeah, Didi.
Take that.
Yeah, and he can't stop, won't stop. Eh? But, no. So history ya Didi, jo. Na inakanika yendi place yote.
Yeah.
But saizi naanza kufeel, ni kama everyone is just coming up with a story. Because this story ya...
Ya nani, haka kademu, kana kama up na... Amekuwa kisema hizi vitu kutoka kitambo, I agree.
Wani, Jaguarite.
Yeah. But kuna vitu zingine maze unaona tu, there's a bit of hate.
Aye, nini tena amesema mpya?
Sahi anasema vile nani ati Jay-Z.
Mm.
I think umeona video jana akiongea vile Jay-Z, akiconnect stories za Jay-Z na Aaliyah na all the females that Jay-Z supposedly went out with and died just before they got married to Beyonce.
Yeah.
So I'm trying to make some connection between like...
Okay, the deaths.
Yeah, the human deaths.
I don't think that
like, man, you need to chill out.
Yeah. Yo kisema Jay, most probably ati alidinya nani?
Aaliyah kiomiang.
Yeah, yo na pia stories za Foxy Brown.
Foxy Brown.
Izone za believe.
Yeah.
Izone za believe. Na miki le neza sema ni saizi Foxy now would have a choice. A quick payday ama ku whatever.
Yeah.
Kuzunaji sometimes you have to, it's a bad decision. But at that moment, kuzunga ulikuwa na wakipa moja and at that time ako anajua she's being taken advantage of, yes?
Yeah.
So now she has to take an any like a slice of this kuzira hizi kwa watu over 2.5 I think size.
Mm.
A slice of that ama muende kotini na nini. Na niko sure Jay anaweza lipa haraka sana.
Yeah.
Kuza sijui history ya nini. Hiyo story ya Foxy na vile itaenda. Yeah. So
anyway, yeah.
Mm. So alafu tukitoka hapo acha tubonge juu stories of flying but tuanze na states kwanza.
Mm.
So kuna a Boeing engineer turned whistle blower ule bado size anasema. Huu ni after ule mwingine ashadid.
Ashadid. Yeah.
So anasema that the plane maker needs to ground all its 787 Dreamliners. All. Acheki. Yeah. So hiyo ni for an interview that ili air this Tuesday.
Mm.
In the US on NBC. Omsa alikuwa anasema hivyo. Msemaji anaitwa Sam Salepo.
Omsi anafaa kuwa protected.
Yeah, yeah. So anasema hivyo like 787 zote zinafaa kuwa grounded. Alafu sijui kama uliniambia hii story. Wewe ndio uliniambia ile story ati Boeing walifanya calculations wakanotice kulipa watu.
Yeah, kuna msia alikuwa anasema I think we always all blow kwanza huyo alidedi. Alikuwa anasema yeye ame vile amekuwa kiassess nikawa sio walifanya analysis wakaona it's probably easier, it's cheaper.
Yeah.
To do the payouts in case of
an accident
cause
instead of ground.
Yeah, instead of ground. Because these are accident and deals zote ziko faulty but not zote zitaanguka at once.
Yeah.
So hiyo moja ikianguka wafanya hiyo payout itakuwa cheaper than ku ground hizo vitu zote na kuanza kufanya hizo repairs of vitu zote zinafaa kuwa repaired.
Okay. Yeah. Okay. Wow.
So when he was supposed to go back for the second interview,
ka test cotton kauma pamba.
Yeah.
Oh, okay. Alafu cause hii reason ya Boeing of course nilikuwa na bring up cause nilikuwa nataka tubongeje hii kitu pia imehappen hapa Kenya on Thursday. So history ya Thursday ya Kenya ni interesting kwa sababu nimekuwa nikifuatilia cause kulikuwa na hii article ilifanywa na The Standard, ilikuwa the puzzle of 5 helicopter crashes in 12 months. Ajivo
5
is a military. Tano zimeanguka in 12 months. Alafu so kuna zile wametaja kadhaa, kuna acha ni check, kuna moja ili happen July alafu azi July zili happen mbili si ndio? So July 2023 kuna nini UH whatever ili crash in Lamu County na hii time iki crash the same day kuna moja ilikuwa ina crash in Chemolingot West Pokot. Alafu hiyo si ni July. So ni hizo mbili. November 9th kuna moja ili crash Masaid za Ole Tepesi in Kajiado. Alafu November 20th ingine ika crash in Buna Garissa. Alafu ya Buna Garissa ili crash ikifanya patrols za Operation Amani Boni si ndio? Alafu sasa of course kuna hii moja ime crash on Thursday ilikuwa na the Chief of Defense Forces. So unaichukua aje? Cause mimi nikiangalia military planes hizi ni vitu zinafaa kuoperate in a war zone. Shachiki gani zinaendaga?
Zina, yeah.
Yeah. Tukama hata hii ili crash ya Chief of Defense Forces, ati ilikuwa delivered from the US. Kaa kuna raya zinajua kutengeza military planes. Like, US wanaweza fuck up na anything except military.
Military, yeah.
Kuzi military kwa wagani kama. So, unachekia jayi.
So,
five.
Na mi shida yangu ni the... How often do you think acha tuache tu hata na to include zote hata si military peke yake. How often do you think guys these guys buy new planes or because car isn't the geziko ni za kitambo. Sasa hizi wao wanatumia technology mpya si ndio?
Yes, yes.
So meaning parts kupata parts na vitu kama hizo za vitu za kitambo si rahisi.
Yeah.
Most of the vitu zina fly hapa sasa hizi niko sure. Okay.
Yeah.
Siwezi kusema niko sure but
yeah. Yeah, ni mzee.
Kuna high likelihood ya mingi kukuwa zimebaiwa na hata Moi. Ni high sana.
Yeah.
Sidhani,
so kuna hii tukienda kwa hii accident ya July, moja ilikuwa a refurbished Bell UH-1M delivered in 2017. Acheki. Alafu but hii ya nani ya majuzi ilikuwa delivered in 2016. Basi sasa sijika ilikuwa refurbished but hiyo tulikuwa tumeitoa from the US. And of course US naweza iangalia hivi kani ya US most probably maybe ni zile tumika huko ma Afghanistan.
Yeah.
Time ya Afghanistan how many times did you ulisikia plane imeanguka tu peke yake si ati imekuwa shot down?
Ni ngumu sana
si ndio?
Yeah.
So there's something we are doing wrong. Is it the training ya
yeah
wasi wana fly hizi planes? Is it maintenance? Kwa Kenya ni ile ile. Mm. Utapata kuna tunafaa kununua hii bolt ni 5 shillings. Mm. Lakini I know someone anasema ipatiana 2 shillings but we still charge the government 5 shillings.
Yeah.
So wananunua hii 2 bob, wanachaia 5 bob then wasona didi.
Inaweza kuwa ni hiyo. Na hiyo kitu sami nasema yani mazendege zetu ni za kitambo.
Yeah, yeah, yeah.
Mingi ni za kitambo because hakuna saizi kungekuwa kuna tuko na kile kigraveyard kigraveyard cha mandege kungekuwa kufaa kukuwa na moja hapa sasa hivi ya zile zote zilikuwa era ya Moi Kibaki I think tunafaa kuwa na mpya sasa hizi although si Boeing I'm sorry
but yeah, si Boeing yeah. Although Boeing si pia na mekizo za military but ya Kenya ni nini alafu sasa kitu fani ni ati hizi accidents zote zili happen after kulikuwa na hii article ati this unsettling trend comes after the government's decision to transfer the management of civilian owned aircraft to the military in December 2020 leading to the establishment of the National Air Support Department at Wilson Airport in Nairobi but this ilikuwa launched in December 2020. After it was launched, I think there's only been one accident. Like during your Uhuru's time, kulikuwa na one accident. During Ruto's time, kumekuwa na like 5 accidents in a very short time. So, lazima akina Ruto ajiulize, like who's not doing their job? Who did their job vile after hii department ingine yanze? It's like everyone. Because you know the reason hii department ilianzishwa? Ilikuwa for safety. Like Uhuru akilaunch, alikuwa naambia say, inafanya vitu sikuwe safe. But there have been 5 crashes in less than a year.
Yeah.
That's like one crash every 2 months. That's too high.
Yeah. Na, and we inafaa kukua the safest.
The safest, yes. Yeah. Alafu mimi nasema military inafaa kuwa. Unajua, hizi ni zile ndege uagata zina
fly upside.
Zina fly. Hey. Like zitakuwaje zina crash hivi.
Yeah.
Kuzina nikumbusha story fulani ile bro ashainipatia kuzi ule bro ile kwa na work basi za Iraq alikuwa ananiambia like kuzalikuwa na wako hizo base zao zilikuwa guarded na the military the American military alisema alionaga once aso akichapa patrol akamwambia tu Kenya is not a sovereign state Kenya is free because we are allowed to be free kwa niambia hizo dudes zilikuwa like ndege iko like the American military the marines iko huko kwa hewa ninja imehang tu nika haija nini imehang tu hivi like
ngoja
iko nene start some shit
yeah
alafu sisi ndege inaanguka tu ikiwa
kila mtu akiwa na dujo yake vile anafaa
alafu sahau ilikuwa huko ma alikuwa Iraq hizo ma 2010 siji to 20 maybe 16 ama 2018
yeah, yeah.
Yes so ni hizi planes zina crash saa hizi so no mancha I think like someone is sleeping on the job
yeah
and it's going to be very costly because now if I was working in the government as a sama president if I could kunene on a military plane
because
Kenya inaweza leta chaos unajua like so assume to wase because wase wataongea vitu like I think like right now is military planes
chane tu nazo
alafu sasa shida pia
they figure out what is going on
yeah
for his safety I think
yeah. Alafu sahizi unajua pia wamekuwa kisema ati nini? Pia wamekuwa nasema ati we do not have a separate budget to fly VIPs and all of this comes from our operational budget. So wanasema ama VIP pia waga wanapenda sana kufly. Hapa Kenya. Ama nini?
Ama politician.
Hata kuna video ilikuwa shared na wase. Unajua wase sahizi I know people are angry but don't share videos and talk ish. Kuna video jo ili share hiyo ajui kuna kina salasi ya ndani. Raya zinuuliza kwa nini si ili ya ndachi. Najua tuwache hizo jo. But sasa inakuonsha nini wacha na ina military planes.
Yeah.
Just, military planes need to be military. Whatever need to be whatever. But now something needs to happen.
Yeah.
And so far tia kuna report imetokea kuonyesha why the planes are going down and this is the time ya kuita wale inakuwa gani NTSB wale wa states wakuje wa that's one solution solution tu ni ku first lady ende aombe na mwagie ndege maji
le mafuta kuna mafuta ingine expire hapa hivi nje
ulicheki alisema ati UG atumi fertilizer uliona yo statement alisema ati UG they pray enough they don't have to use fertilizer ya alisema hivyo. Kuna vitu yu sema mpaka unashikwa like, you mother jo.
Yuko serious.
Yuko serious jo.
Could it happen that the land over there has not been... Unajof... Okay.
Alisema hivyo.
This is annoying. It's becoming annoying. Kwa sababu, mimi nilikuwa kwa shamba. Mimi nimefanya kazi kwa shamba.
Yeah.
Tangu nikiwa mtoi. Na tunakumbuka vile tulikuwa tunafanya grao ndio usitumie fertilizer. Hizi stories za fertilizers zimekuja juzi juzi sana.
Mm. Sports.
Sports with Lime Bets.
So what wa UG wako na similar nini kaza TZ. Hata crops zile wa upanda ni mandizi, ni kahawa.
Mm.
So unapata msema amefuga ng'ombe, so anachukua hiyo manure, kuna vile wana store for some time, hiyo ndio ina break you down, inapelekwa kwa shamba, inakuwa so hauhitaji fertilizer, it has nothing to do with prayers, ni vile tu wana treat soil yao. Na ukipanda plant flani hapa hii mwaka, after a couple of years haufai kupanda the same plant, unafaa ku weka kitu ingine, ndio hiyo ground I regain back its whatever. So those are some of the things that do traditional zile. Si lazima utumie fertilizer hapa hivi, kama mfanye hivyo mnatumia fertilizer na pia mmealao akina Monsanto akuja na hizo nini zao. Without fertilizer haziwezi survive. So it has nothing to do with I'm sorry.
Alisema hivyo. It's so sad that alisema hivyo. Amekuwa kibonga sana. So mimi nimeona like sitakuwa surprised akirelease statement akisema tuna need kuombea military planes. I won't be surprised. Like it's not outside her
whatever. Let's go. So ziwe kwa ground zote, the ground yetu tuende tukaziombea, tumwagie maji.
And that's going to help nothing. So tuna need kufikiria sana juu ya like how do we stop this ninis, especially like now kama even if the military hawezi enda like in bandit areas without worrying, because unajua kenda in a bandit area una worry you ama bandits kushoot at the plane. Na mtu kwa mkiwori nyo nye mnaenda kukrash.
Mnaenda kukrash.
Yeah. Like, what are we doing here? So.
Hey.
Alafu of course history ya nini ya yo military kuanguka yo plane ilikuwa pia overshadowed kiasi, ama pia ilikuwa ina happen at the same time as Nairobi kuflood. Unitikizo floods that has, did you?
Yeah, maze.
Yeah.
So we control equal Westlands.
Yeah.
Sindio?
Hata hapa Museum Hill. Kuna video fulani nanele nitumia jo. Ian. Ian ojo anaenda gayo area. Hii ilikuwa imejaa maji kabisa. But sasa mwaga na controversial opinions. Sijuko una feel the same. We feel like there are things we can blame Sakaja for. Kama hiyo kuopen a club at Uhuru Park.
Uhuru Park.
But season blame for floods. I feel like nature is nature. But wana chukwaji. Can drainage actually help us?
Not really. See, at the vile inaweza saidia kama ni drainage. Ni kama tutatengeneza hiyo dam ile ya China.
Yeah.
Ile ya kuchukua maji yote. Ile ina nini. But at the moment, hatuna places tunaweza direct hiyo maji. So hata ukikuwa na drainage, hakuna vile ina direct hiyo to like one particular point. So depending on how heavy the rain is, kuna zile hatuwezi blame drainage. Ni kama hata hiyo imehappen Dubai. Unasema Dubai sijui drainage is poor nini, wezi blame for this particular one, because hii particular imeanguka unasema 200 and something millimeters. Something that happened 75 years ago. So it's just a repetition of what happened before. Is it without a repetition of what happened a couple of years before? Because ni cycle. But kuna zile unaweza sema kuna ile imenyesha tu kidogo maze drain but kuna hiyo unaweza kuona yenyewe
kwa zile na chekige umecheki Dubai, lakini waseni wa dosi ulicheki tule mandai zina movie na boats mbona hizo like ule waseni wa dosi. But sasa nilicheki msemo moja ulijua range ulikuwa imeingiwa na maji
mpaka
ulicheki usikio mimi naweza lia tu
kuna hiyo alafu kuna kama British fulani kaliko kana brag vile nini yake I think yeye alikuwa ni akona Ford vile yake haikuwa affected. So unachikia ameingia kwa parking, ametoa cover, anaenda areas zile kuna floods, gari zingine ziko stuck yuko
na alisurvive.
But yako kuwa zile places zilikuwa zime flood. Unajua kuna areas zingine zilikuwa too much. Kuna zingine kuna zingine unajua sister yangu alitoka huko like 2 days
before.
Okay.
Hey, like it was serious. Na Dubai ilidisha swangapi? Because najua sijui Oman ilidisha say 18. Yeah, hiyo maji ilikuwa.
Yeah. Mimi shida hata si hiyo maji, ilikuwa ni ile inaitwaje?
Yeah. Kizo masandstorm. Yeah.
Si sandstorm, kuna building fulani ulikuwa unaona. Hiyo upepo inakamingi kai na nini kai imebomoa mavitu inaingia kwa basement kama imebomoa magari.
Yeah.
So hiyo ndio mimi naogopa cause hiyo hakuna kitu unaweza jishikilia nayo. Ile kitu umejishikilia nayo nyie wote
mnaenda nayo.
Mnaenda nayo.
Hiyo ndio
ni harsh. Hiyo ndio ilikuwa inanishtua.
Yeah.
Maji of course ilikoga ni maji iko flat mali flat hivi. So kufanya rescues itakuwa rahisi zaidi kushinda ile na happen TZ za hizi. Sijui kama una hiyo.
Zizi.
Yeah, kuna TZ. Ni maji mob. Sorry, but ya matope. But sign a move. Unajua hiyo hakuna kitu unaweza fanya. Hiyo inakuchukua kama umeenda. Hii unajua mostly ilikuwa imejaa place ni kama swimming pool. So rescue inaweza kuwa rahisi kushinda. Ile inachukua unaacha msee yuko ndani ya gari but anaenda
nayo.
Anaenda nayo.
Kusio pia naiona kwa sh notisigize mabasi za ocha. Upata ga place ime flood alafu tiko twende.
Kuna moja niko tunaenda TZ. Kaambia huyo msee afanye hivi, wewe simamisha gari mimi nishuke. Mimi nitarudi. Alafu mtakunguchukua nitatafuta vile nitaenda huko
hiyo. Yeah, si lazima.
Kuna place hapo nini ukipita tu na manga kiasi hivi. Kuna kwa na flatlands hapo hivyo. Every time kumenyesha hapo hivyo ile maji ushuka hapo wagani violent.
Yeah.
Unacheki inabeba mamiti manini kila kitu. Siku hiyo mazetu tunapita hivi tunaanza kuona
vitana na mti.
Imekuwa
uprooted.
Umse bado anataka kwenda.
Yeah.
Hizi tulimwambia hapana jo. Mwambie si tutashuka. Weka unataka kwenda aenda. Juu kuna watu nikao wagana
kuna dead.
Weka unaenda aenda mazo. Cause hiyo place waga flat. But sa hiyo maji ukiona vile maji ni mingi. Inakushtua tu wewe mwenyewe. Cause haujui ni wapi itakuwa deep.
Yeah. Afu mko na Rachel Ruto fulani hapo ndani ya basi.
Kwa simameni. Tuimbe twende.
Wacha tuombe. Kwa jina la Yesu Kristo sasa tuende. Hata kabla umalize amen ushaanza kuenda.
Unless hiyo gari haina madirisha. Mimi kuna place itafika mimi nitaruka kwa window. Afadhali niruke niumie ni.
Nature wa gahash. Alafu I think watu chezaga na nature lakini na kwa gahash sana. But sasa inakuonyesha I think hiyo kitu kwa nasema ya kutrap hiyo maji. If we can come up with a way.
Yeah.
Lakini unajua sasa ujinga ya Kenya ni every piece of land unataka ku build something on top.
Yeah, on top.
Cuz now the idea would be yo like to dig nini? Tuongee tu na the Chinese.
Yeah. Cuz wao ndio wamefanya.
Yeah, alafu ikue kitu inavuta tu maji na vutwa ikienda hiyo place.
Hiyo place. Yeah.
So gari zinazambwa stop for a minute we are pulling there. Then time ikianza kufika tena hivyo alafu tuna nini but hasa wa Kenya
kwa hiyo sasa ile time siji hizi nini za ku produce steam anasema hakuna maji hapo ndio unaweza ku get maji yao
yeah alafu sio maji na clean hiyo alafu tunapata maji
hatuwezi fikiria
Sumsa amesema tunafaa kutengeza club wananiti 500 million kudu hiyo jinga kuna vitu zingine zile amekuwa akisema za kipumbavu sana but tatu
but
alafu kwanza pia talking of like the irony hapa Kenya ulicheki ule mse like former National Museums boss Mzalendo Kibunja arrested over 490 million payment to ghost workers 490 million like these ghosts were earning some good salaries eh?
Yeah
like damn any country like how we supposed to compete ushaishinda kwa hivyo like tunafaje ku compete like hakuna wase
wanachukua 400 and from. Na huyo ni mtu mmoja.
Yes.
Of course akitoka kuna mwingine ataingia hata do the same, hata do the same. So hizo dozi nafaa kutoka wapi?
Afu Rahel jina inaitwa jo Mzalendo.
Mzalendo.
Of course korong hii ndio Rahel alikuwa gani. Unaka ile sijui ESCC ile si ESCC alikuwa head of NCIC ile National Commission on Cohesion something. Yeah, ilikuwa gaira haya, ilikuwa inatokea anga. Now the politicians this week, this one said the Luos have foreskins. And this one said the whatever, unakua kitu kama hiyo. Ilikuwa gani yeye, ilikuwa ni NCIC ama ilikuwa ga. Yeah, alikuwa ga mtu wa ku whatever. Alikuwa ga like one of those commissions za cohesion and something. If I'm not wrong, tell me on. Repeal of the National Cohesion and Integration Commission, if I'm not wrong. Yes. Mzalendo Kibunja, he was appointed as the first chairman of the National Cohesion and Integration Commission, a government agency intended to address inter-ethnic whatever. So after hapo ndio aka akabaki to reduce inter-ethnic conflicts. Eh? Mm. In this role, he chaired the Nakuru Peace Accord between the Agikuyu and Kalenjin communities. Mm. He was the first Kenyan to hold a doctorate in early Stone Age archaeology. Yeah, okay. Makes sense, Joe. Early Stone Age archaeology. Ghost. People in the Stone Age believed in ghosts. So, Ira, yeah. Mzalendo kibunja jo. Sikia hiyo pesa.
Na punishment yake itakuwa ni nini?
Of course, there's not going to be enough evidence. 490 million Kenya upatikane guilty. Since
na amekuwa kilipa ma ghosts.
Yeah. Hatapatikana.
Hatapatikana.
Yeah, love we try kumajini the ghosts are real. Naweza zituma jo kwa ule msana ni investigate. Alafu niambie ghosts zangu like what did he do?
Unazituma.
Alafu unazi release. But inakuonyesha like corruption in this country. Like it's reached a certain level where it's ridiculous. Alafu tunafaa kucompete. Sa hiyo, akina China, Asia wananyonga. Sisi, these people are celebrated. Like kumse akita kujiokoa. Hii kesi ikiendelea, I think like by 2026, I join UDA.
Yeah.
Iko saved.
Inaisha.
Kesi inaisha. So, like how is supposed to compete? Yeah. Like kira yake anza ukaona kati ya dem alafu kiumse ya kuje like yeah
niko na 490 hiyo tu ni ile nimetoa juzi kwa sho mali alitoka pia alisha nyakwanyakwa kiasi
yeah
na hiyo uzalendo yake
hii country inakuwa gani alafu kwa talking of that tuko licheki joke kuna fake news squeeze ni mbaya kabisa so kuna time kulikuwa na hii fake news iko na go around juu ya Standard Group. Ulicheki? Kwa some bullshit fake news, eh? Ilikuwa juu ati kuna STD zimeshika wase. Na huyo wasa ulikuwa na believe yo jinga. Chikira wazi na post. Like buda umechiki story. So, of course, it was bullshit. Paka ni nionyo likama waka release statement. Kwa za hiku ina make sense. Usha waka kwa media house.
Yeah.
Wasa wanafanya kwa media house. Nika wasa enda kuna kona ya kudinya. Na kuna aga kitu kaya hiyo. Like everyone just goes home.
Yeah.
Awezi sema, there is a nini in this company. Because unless there are orgies there.
Yeah.
Yeah. Kila mtu anaenda. I do my shit and go home.
Exactly, yeah.
Especially media house, I feel like sisi ndio who interact the least. Share notice media house kuzinakwaga. You do your work.
Unaishia, yeah.
Kuna sana do. But isi 9 to 5 zingine ndio mnaingiaga. Mnaingia saa mbili. Mnatoka saa 11.
Huko ndio kuna kwaga na wasi wako. Sijina work wife, work husband.
Yeah.
Vitu kaya hizo.
But so ulicheki nani? Sifuna alishia interview. Spice FM. So wanamuenjoy like ati why are you afraid? Why are people afraid of you? I think why are people avoiding you? Alafu Sifuna katoa zile za I want to be assured that I will not live here with anything contagious. So alikuwa na make jokes dia.
Yeah, see.
Your situation.
Yeah.
And I think they handled it well. Like I could get all up in their feelings because there was a reason to get in their feelings and be like you're a senator.
Yeah.
Someone respected, how can he make such an irresponsible joke?
Yeah.
Kuzo hizo rumors zilitembea. Kuna ingine pia niliona, ilikuwa sijui ni wapi. Na nisa kwa katu hizo ma disease. But na fake
kuna,
news.
Na kuna ingine nasikia, okay, sija yangalia vizuri nisikia tu juju. So sijuka itakuwa ni fake news ama ni ukweli. But wanasema, wanajua chekizi ma test kits, wanatumia za HIV sa hizi.
Yeah.
Hizo za eti ya bunch of them zilikuwa gafaulty. So there are people walking around here with a bug.
Niliona hiyo. I think I saw something to that effect.
Yeah. Niambiwe story, I think jana, but sijafuatilia. Tumekuwa tuna steamer the whole.
Because umesikia hiyo nini? Like saizi watoi wengi, wanatumia, watoi sasa wametupa mbao kabisa. Hata watumia hiyo test. Sijua kuna ile test unatumia before. Ile self-testing. Sikuzi hiko?
Yeah.
Shaibu kia kuchukua?
Yeah.
Okay.
I'm good.
So, kuna hiyo, instead of watu hiyo itumie, what they are actually doing is wanaenda kutumia PrEP. Unajua PrEP ni ile pre-exposure, whatever. Yeah. So, they use that, which is dangerous because it messes up with your immune system. Awezi itumia many times. Unajua nafaa kuwa? Like, McMillan ametoka from Didi's house. Anatumia PrEP. Unacheki because you don't know what might happen.
Might have,
But sasa watu hiyo saizi watu wanatumia PrEP. Watu wanajimes sana. Because kuna zile, fadhali kondiko jo. Hey.
Yeah.
Like messing up your immune system is not something.
Yeah, it's not something you want to do.
Imenikumbusha ad flani liwatch ya US. ilikuwa inaenda nini, ilikuwa ni juu ya drug fulani ya hair loss. Alafu they come to side effects. Side effects ni lymphoma, inflammation, sudden death. Like unashinda kuna hizi ad na zina run
usha, sudden death ya nywele.
Excuse, unatumia nini gani wewe? Nini unatumia ni gani, like states
Paramount, niko na on Paramount,
yeah,
a lot, and Peacock and Hulu.
Yeah,
yeah. So these are vitu zote za kina NBC. Any ad that is on NBC naziona.
Yeah. Alafu ukiona hizi ads,
yeah, zoga,
like why do, like wasa your states msoenda tu kwa duka unasamaniaje inaitwa late follow. Hii late follow, funny enough, kwa kijaga ina make sense. Ni uchungu ku announce.
Yeah.
So late follow side effects, skia hizi side effects za hii drug ni hair loss.
Yeah.
So you have to choose either utembee ukiwa bald ama dizziness, fever, diarrhea, headache, infection, mouth sores, acne, decreased lymphocyte counts, eczema, herpes zoster, liver enzyme elevations, malignancy, myalgia, thrombosis, shortness of breath, sudden chest or upper back pain, thromboembolism, blood in your phlegm, cough, feeling very tired, increased mortality. Hizi nimeruka kitu inaitwa folliculitis, kusijui ni nini. Nimeruka kitu ingine pia hapa inaandikwa okay, blood creatinine phosphate whatever increased. Like why would you use this? Na ina advertise hiyo, na kuna raia itakuwa like eh, hii nywele sina nywele, acha niende ni nywele it for long. Hey shit, hata nafaa tu kuambiwa ni kijaka, what late follow means.
Yeah.
And nilicheki hiyo drug,
wamependa drugs hawa watu,
nikashindwa like
juu kuna side effect. Mimi hata zile dawa za kawaida si utumie. First mimi naenda kuangalia side effects zake.
Yeah, yeah.
Kitu tu mildly scary, sijui haufai kunywa maziwa ukichukua hii dawa.
Yeah.
X. Haufai kufanya hivi, avoid hii vitu. Sasa huu niambi tena unaenda kukuai. Achana na
take your shit you. Like nilikuwa na watch cuz I was watching like a certain show. It's a very interesting show just. Uko na Hulu?
Yeah.
Yeah. Kuna show inaitwa Under the Bridge. You get this week. It's a very interesting show. So it's about this bunch of girls in 1997. They're obsessed with Biggie Smalls. Like kuna like white girls, there's an Indian girl and there's a black girl. And it's based on a true story. Wako obsessed na Biggie. Na Biggie, like everything journey to Biggie Smalls. So it's a very interesting script. Nini tena ina happen? So moja wana enda pa mededi and now an investigation is happening. So sita kuspoilia, but una need kuenda kuiwatch. So katikati ya kuiwatch, ndio na cheki late full or whatever, jubilo later. Talk to your medical care provider. So wakai sifu kwanza, vile narudisha nywele,
yeah, yeah,
nini, nini, nini. Then they come to the side effects. I'm like, shit. Kwa hizo haku mention hizi zote, na bado yu jina ilibaki kwa maindi yangu. Yeah. Like, for hair loss, as in understand, kuzile na understand, you're battling this,
yeah,
and now you're risking
this.
But for hair loss, like, fuck it. Wacha kaende. Like, mi raizime niso ya na dread na nimekuwa nikifil niko na hair loss. Paka naanza kudebate kana ni kuziangusha alafu nianze tena from scratch.
Yeah,
nizi keep.
Hata wani niko hapa hivi.
Yeah.
Hapa hakuna hene.
Yeah, so nimekuwa nikifikiria. Of course, nitazikata, nizi keep pahali, nitrai kugrow nywele nye, alafu nizi reattach. But if you come kwa, ye mwafjo.
Kukunyo hiki.
Ay, kukunyo late follow. Buda jo after 2 weeks, utakwa, ndakwa like zija. Izima, states ni country moja ajabu.
Yeah, wamependa drugs tu sana. Everything.
Yeah.
Like, that's why hiyo industry yao, haitawahi kukam up na cure for anything.
Yeah.
Because the money is not in the cure. The money is in you coming back. But basically, ni wale wasa wakona.
Yeah.
Yeah.
Alafu, yeah. But, so hizi ni hizi. Alafu, unajua pia nakukumbusha. Kwa time sisi in our mind tuko na joga states as this country, no? Ile country ya what and what and what. Then wakama nasikia shit kaa hizi, uko like, wow. Like, how is this approved? Like, unajua ni FCC?
FDA. Yeah, yeah.
Food Drugs and Administration. Eh?
Yeah.
Your Food and Drugs Administration. Like, munapitishaje kitu kama hii. Yeah. It's a capitalist.
Kuna kukana ama lobbyists. Kuna, so kuna ile documentary, ya the... Ah, sewa Johnson and Johnson. Did you go watch?
I don't think you watch.
Eh, kuna documentary kwa naonyesha vile hours walikuwa natuma wasee nje waende wa get like waende mpaka wapeleke ma doctors for retreats nini kaa hizo.
Unapelekwa kwa holiday
flani. Holiday flani ndo kama uandike
nini recommendation na hizo drugs
za. Na useme hizo do hivi na hivi na hivi when they actually don't do none of that.
Yes, that's the time actually fanya swingi wakaingia kwa opioids. Eh?
Yeah, exactly. Yeah.
Cuz ilikuwa like any pain unaandikiwa kwa opioid flani.
Yeah.
Cuz me I think size ningekuwa state style ningekuwa nishaandikiwa hizo. Cuz kuna time mwamkaga na back pain nyingine. Ile kushua nikienda states. Cuz hii yango inakuwa gani kikunywa mara moja isipo work sawa I'm good.
Yeah.
States wako like tumia hii. Afu unapata ni drug flani ile inakupatia certain high before ujue your whole life is
yeah
is around you nini. So
yes.
Yeah, afu pia still talking of white people. Nakumbuka the Dusit attack eh. So kuna kamlami flani kalikuwa hapo kanaitwa Christian Craighead. So Christian Craighead kana try ku release kitabu yake inaitwa One Man In on how he defeated terrorists during the Dusit. Like fuck you. Hii ndo kitu moja nikatsiaga nao. Hii like inaitwa ni white savior complex ya asi.
Yeah.
Wow, one man. Hii kitu ilikuwa nizi raya zinaitwa Kareke Squad. How do they do the majority of
Yeah. Then on him mwenyewe ndo alisaidia wase.
So hii book yake sijui ni nini. I don't know why it's being stopped. But yeah, una feel ni je hii bullshit. Like walami niko sure watanunua hii kitabu, si ndio kitabu?
Oh, of course. Ndio one of the msali save Africans.
Yeah, yeah.
Ah, lazima watanunua. So hii to Amazon best seller.
Yeah.
Msemo mwenyewe ni British, eh?
Yeah, mse British. Yeah, alikuwa kwa hiyo Dusit. Kwa I think ile ya nini ndo likuwa na Maizraeli. Ile ya Westgate.
Yeah.
So kulikuwa na hiyo. Like, but umse one man in. Hata si one man and others.
Tunacheka tu ya. Itabidi tucheke tu. Because sidhani by the time tuko nasikia hiyo story ya Dusit. Reke walikuwa washa clear hiyo nini. Likuwa sawa ni kusearch for survivors. So where did he come in?
Afu historia Dusit waga ni interesting sana because it depends with like the version you hear. Sisi nonga tulikam kusikia juu yake saa 8 nakumbuka. Unajua nishabonga na watu kadhaa walianiambia ti story ilianza saa 5. It's a very interesting nini. Kuzina kungata nikiuliza tulikuwa na John Alan Namu but yeye anasema alisikia maafte. Sasa kuna msi wase wawili walikuwa ndani wananiambia this whole thing started at 11 but does not make sense because that time kulikuwa na mobile phones so information nanga kama vile Westgate ilianzaga tulijua immediately so I don't know kind of trauma I think maybe ni your trauma your attack like ile mpaka ina ku mess up mind unashindwa
yeah
like kunaendaje
yeah 11
yeah but I don't know. I think maybe they've confused. Afu na jom say ka huyo wezi mwambia budo me confuse.
Wezi unatana tuna.
Kuz mse moja aliniuliza, aliniambia hivyo, alafu nikadungia msengine kumuliza, "Eh buda hii ataki ilianza saa ngapi?" Kuz akaniuliza kwa nini? Ati kuz kuna msawe niambia ilianza around 11. Kani, "Eh, ilianza around hiyo time." Like, "Hai." Eh kuz kuna mse tulikuwa gana yeye nini? Alikuwa huko alisurvive. Sikuwa kuna mtu best yangu fulani anitagua Saimo. Alikuwa
wewe Simon namjua.
Yeah, Simon ndiye alikuwa na nini hicho? Alikuwa Dusit hicho. Hiyo time.
Wow.
Yeah, walikuwa na wakio area. So vile kalinuka walikuwa hapo.
Damn.
Yeah. Yeah, vile kalinuka alikuwa hapo. But sawa alisurvive. Niko hiyo kitu ilikuwa.
Yeah, ilikuwa
some shit.
Some shit. Yeah,
ilikuwa some shit sana. Alafu acha tubonge juu ya dishi kidogo. So kuna a few studies zimefanywa. One of the studies ni cockroach milk is a protein-rich crystallized substance produced by a specific type of cockroach called Diplotera punctata. So cockroach milk inasemekana ni 3 times as nutritious as cow's milk. Yes. So how much do you want the nutrition?
Ndiyo niko najaribu kukwambia ni kiasi gani ya calcium ile inaweza kosekana kwa mwili yangu kabisa ni shindo kuoperate.
Yeah.
Itabidi ifike hiyo level. Yukawa kuna kitu nimechukia kwa hii dunia kushinda cockroach. Sidhani kunaye.
Afu chekijo ile nini? Ile picha imetumika jo. Nika cockroach jo. Milk kitoka kwa cockroach teres. Unaicheki.
Yeah. Cockroach. Iko TZ ndio unajua inaitwa missionary.
Yeah. Kini kulala kama mende ni ndio ngani?
Kifo cha mende.
Kifo cha mende. Ni missionary, si ndio?
Yeah. So hiki kiroch kiko missionary mba. Kina maziwa zinatoka kwa TV.
Yeah. Cuz hiyo ni kitu nashindwa. Kuna studies zile mushindagwa nazo like the only way neza nini cockroach ni niko na some ndina kwani debilitating disease.
Disease, yeah.
Alafu the only thing is an yokoa ni maziwa ya koko. Inaweza ikunywa hata before ikuef. Inaweza kutuba leo. Lakini anything apart from that, just let me just stick to this cow milk. Yeah. If it's not nutritious enough, it was not meant to be.
To be exactly.
Kusishasikia kapia kuna ile study that funny enough hata tufai kunywa
cow milk. Yeah.
Cow milk.
Yeah. Cuz wanasema hizi vitu ziko nini systems zetu haziko ziko developed enough ku digest maziwa ng'ombe
because
wale wanasema cows zimekuwa domesticated in the last I don't know how many hundred years.
Yeah, yeah.
So systems zetu bado ziko very haziko mature enough ku
na sasa kwa nini tunaikunywaga
because ingine haiko inatosha.
Okay. Because maybe ndio pata systematic or designed to digest cockroach meal. Pata pale.
Yeah.
Afu unajua kwa ma Chinese ndio kitu moja mwa majo hizi raya. Unapata tu kule tu hivi.
Unataka
case study.
How do you milk a cockroach?
I don't know, man.
Cuz you squeeze paka. Oi. Oof.
I love such shit and eh. Cockroach jo. Vile mimi nazijua like kuna hiyo. But sasa
menace, eh?
Swali which one is worse? Cockroach milk ama scientists wa Japan wamefigure out a way to make food from human feces.
Yini bionaga hiyo.
So which one is worse? Cockroach milk ama kula mavi?
If I have to choose, it will probably be the cockroach. But pia cockroach waga zimekula mavi.
Okay, so utakunywa milk ya cockroach. Okay, niko nafikiria tu. Niko nafikiria unasema hiyo milk ni worse than human shit.
Azizi.
Yeah, hapo
ni shonde hata watu uniambie ni yangu, ndio yangu ndio hiyo imetoka. Unaenda kutengeneza itoke sijui ni
kuwe chakula.
Azizi wacha ikaa.
Nafu inatengenezwa kaa steak. Ukiona hiyo documentary.
Yeah.
Unajua ina kaa steak.
Bacon fulani kuna niliona nyingine ina kaa bacon.
Msema kula mavi jo. Eat shit. Hapo je saa nini? Shida ni like msana kuza like are you hungry? Like yeah. Okay, let's go eat some shit. I'll say you ni real shit. Hafu kisha maaliza kwa like, you know, that was made from human feces. What? Hafu nijo utanza kumwana tumbo immediately.
Yeah.
Was it like,
the human? Immediately.
Utanza kuumwa, utakuwa nini. But some studies should just like, washinda kwa nizi rara.
I don't think tumekosa chakula to that extent. Unajua kuna hile design, mnatengeneza vitu jua nini imekose kana kabisa. But hatuja kosa food to that extent.
Yeah.
So easy impossible burger tafadhali wacharini tunazo.
Afu hii ingekuwa pia Aturkana, Aturkana nene university, ina make sense. Mm. Japan kuna dish.
Kuna dish, yeah.
Ini raya tu inapenda kunusa mavi tu iliamo. Kwa sababu ukicheki picha yake uone ni kama amefunika mapua.
Ako tu poa na vile iko.
Yeah, iko tu poa na nini hicho. So kuna zile maujinga zile mtu anashindwa jioni aje. Alafu tukiruka kidogo tuende kwa music, eh. On Friday, ilikuwa ni midnight, Friday, midnight American time, DJ Premier na Nas wali release their first single.
Yeah.
It only Define My Name. Imetuma kwa ile, and what defines my name kwa Nas is like. Yeah, so ukischedule your project, because by the time ngoma inaisha, unasema like an album is coming. So do you think we need a Primo Nas album?
Yeah, I'll be that guy who says I don't, but I wouldn't mind being proven wrong.
Yeah.
I think ni kitu nishasema before. Kuna wase kadhaa sitaki kuona waki. Siko excited kuona kitu yao mpya saa hizi. Na ni project ya Snoop juzi ilini onyesha.
Na Nas ilikuwa pumbavu sana. Yeah, na premiere.
Na premiere.
Yeah.
I was like, maybe some of you just need to chill out now. So only some gaivo kuhusu Jay, wasi wakaongea mbaya.
Yeah.
Who else? Of course, MC Shani sema kitambo. The only person wa iyo age naona bado naweza anticipate project yake ni Master Ace.
Yeah.
Na KRS-One. Because bado wako na somehow they don't lose the beat. Kuna wase wengine mazee unasikia wakirap ni kaa masikio azifanyi. Ushoko ndani ya ma 3 DJ waka anajaribu kumix acapella na instrumento ya beat ingine na ameshindwa kuzimatch. Wengi wananisaundia hivyo. So ikishafika hiyo level mi usema achana tunayo. But unapata KRS, nani, S, Faro, Black Thought.
Yeah.
Wao bado wana.
Yeah.
So I think them they can still keep going. Kuna wengine naona kuna time
so, naona. So unataka kusema Nas kwako?
No, Nas haijafikia hiyo level but production ya Primo of late. And you remember I was like the biggest premiere.
Yeah, yeah.
Of late production yake imekuwa ikini sound ya beat. Not evolved.
Yeah, okay.
Unacheki. Haiko evolved. I can't keep hearing the same style of boom bap. The same way.
Yeah, because e beat ni very Primo, ni very 1990s, eh? But I think me just liked that. I think you know kitu waga interesting na watu, kuna watu wanatakaga mtu evolve, kuna mtu wanataka stay the same, because me Primo mbusa maga evolve. I'm happy with him being the same. Apollo Brown ndio tumiwaga na shindwa kwa nini waga mafano Apollo. Mufi nika beat zote za Apollo zina sound the same. Hata nikilala hivi nisikie hii alafu nisikie hii ingine. Yeah. Kuna kugana something very
familiar
kwa Apollo zote. Primo Mufi ni kama we change up. But this is the first single nimesikiza. So ndangoja kusikia ingine. Oh, but ni interesting kusikia. Mtu akisema ajisikie na Primo.
Kuna vile yani kaile project ya nani ya yake na Royce. Prime. The first one was really dope. The second one nikaanza kufeel nika somehow kicks na azina punch. Like you remember kitu tuko na Juana Primo ni nini zake zilikuwa zina hit, ziko heavy. So hizi zinaanza ku sound ziko light kiasi. And then the third one I nikaona hapa sasa. Then kuja kusikia hii ya Snoop ya juice. Of course before that kuna vitu kadhaa amekuwa akifanya zile mimi nime like. Kuna mmoja amefanya na Rom Steez na umse Westside Gun.
Yeah.
Nili like sana hiyo beat.
Oh, okay.
But sasa kuna zingine mazuri unasikia mbona hizi vitu za nini hazina ile punch ya Primo but ziko na the same BPM ni hiyo 92 to 94.
Yeah.
So to some extent naona maybe change it up kidogo, add something, stop using the same equipment.
Okay.
Come back to the new stuff.
Juka
kama nini Makopolo hiyo project yake na S ya juzi from start to finish si just skip hata ngoma moja. That's how good it is. But huwezi kuicompare na Makopolo za kitambo because hazina ukisikia huwezi sema that's a Makopolo signature. Unacheki but ni dope bado. So that's what I'm looking for in a producer. I think
okay makes sense. But me so nimesikia hiyo ngoma moja so far and it's impressed me. Maybe now I don't know, am I impressed because of ile nostalgia the 90s because I miss it. Ama is it really whatever dope. Is it really dope? So now I'll see like the whole thing as a project.
Yeah,
because it's Magic 1, Magic 2, whatever zilini lose at some point. There's tracks I loved on it and kuna tracks sikupenda.
Yeah,
so but sasa hii juni Primo and whatever we'll see. I'll so I'm looking forward to kusikiza maybe the whole project and seeing like how that ends up being. Alafu na kungaile ile siku tukinini tukibonga vile tulienda tukibonga alafu naitwa nini tukarealize tukua na sound tukua tumebonga juu hii album ya nani ndio iko imetoka kutokea album ya Butros. So hii inaitwa Mtindo. So of course the first track inaitwa Nyash na haimaanishi Nyashinski and this thing will always mess with my mind. Mpaka nikaanza kushindwa maana yaka producer jo kuna ka producer kalisiu Nyashinski jo. Sasa juka endio producer wa Nigeria ama endio aliendaga Nigeria akasema waanze kuita rasa Nyash jo cuz ashindwa na hii
cuz niweza kusikia history ya Nyash kwa Nigeria kitambo on Telegram. Zile ma video zao za nini
wakiita
rasa Nyash. Sasa sijui vile Nyashinski alikuja akaona ashote jina yake pia iko rasa cuz
Nyashinski amekuwa kitwa Nyash
from kitambo
since huko early 2000s.
Yeah.
So hii ni ujinga ya Nigeria ndio imeanza majuzi. Sasa tukana yaka produce kanaitwa Sam Eli. Kamseka li produce Watch. So just tukana yako ndio kalienda huko joka kwa like, that reminds me of that Kenyan. That's nyash. That's ain't make sense. Like, alafu, I understand, like, Nigerians using that term. Sisi using it, I feel like, to some degree. Me, no, just use it, Rasa Ademio Gina.
Yes.
I'll always associate it with him, and he's an artist I respect.
Yeah.
So, akuna vile ndaita, mi ndaita tu Rasa.
Rasa.
That chile had nyash. I'm not... but now tukitoka from hiyo like tukiangalia nimekuwa nikisikiza hiyo album imeni impress sana jo.
Okay.
Like but so kuna makolabos kadhaa hapa of course kuna major sinajua gavle waga jo.
Yeah.
Alafu kuna Blocks Hot iko na Kali kuna kamsega naitwa Quiz yuko na mjua QW whatever ni msei inakaa iko influence sana na stories za e-sound ya nini ya Atlanta. So he knows how to do that Atlanta sound. Eh?
Mm.
We'll have for CC, it's too whatever, but somehow he knows how to do it. Kuna ngoma yake na vijana barubaru. I found that to be super interesting.
Mm.
But now the whole project, like one of the things nili fraya kabisa ni the last song on the track. Chikigule, matayimu kisikiza, especially an artist who's popular like this, kisikiza album zao zina soundiki ka compilation. Eh?
Mm.
Hii album I sound ka compilation. It actually sounds like an album. Like this comes to this, this comes to this.
Mm.
So on the last song, inaitwa Business Mind, he talks about now growing up. So, kuna hii time tulibonga gana alibonga juu ya budake na vile budake alidedi nini.
Mm.
So I don't think we dug into stories zake na the mom.
Mm.
But kwa hii this song, he like portrays the fact that they didn't have like a perfect relationship.
Mm.
So ati kuna kitu madhaki alimuuliza gati nani alikuambia kukulike ni a must ati you are like so afa natoka bile the mom abandoned nini like it's such a dope song. I love the fact that ana do the verse and still sings the chorus like I'd want to know like ile like, my mindset yake. I love it's the last song on the album jilu naisho kwa like shit. I love sasa kitu funny kuna kabuda fulani kana kuwaga ka player hater anakuwaga on Facebook like Kenyan artists can't do anything right. Unajonga wala, they just complain. He do lili review album na pia kasema, Business Mind is my favorite track. Like, yo ngoma ni some shit.
Okay.
Ni some shit. Yeah. Like, it's, especially for, I think, your generation, ile, like, unajonga rap, yeah, whatever, sure, ni wasewa happy music.
Yeah.
For someone to do such a deep song, like, that was, yo likuwa surprise. Like, ilikuwa ile, because of course, kuna zile, ngoma light, Brooklyn Boys, zile za, ni hita kwa nini? Kwa nini kesho? So, kuna ngoma inaitwa Dera.
Yeah.
So hii Dera niko na enjoy na wife. Because sana bonga juu Halima, nikikuwa na nene, umeva Dera. Fatuma, nikikuwa na nene, umeva Dera. So, the first time ile nimeisikia, naishia kijani wapata wife umeva Dera. So, nikamusetia nga yu, sikiza hiyo ngoma. Yeah, so it's a very interesting project.
Yeah.
Kuna ngoma inaitwa Formula One na Ice Prince.
Mm.
Alafu wame sample, funny enough, wame sample inaisha na speech ya Malcolm X.
Mm.
Yeah, that's also another thing let's see we expect. So it's a very interesting project.
Wende isikize.
So, so that's like, I'd say the rap project nimekuwa nikisikiza. Because the singing project nimesikiza ni Fancy Fingers, Polycarp wa Sauti Sol. So that was a good one. Alafu if you come to US, mse nimekuwa nikisikiza bado tu ni ransom like nimesikiza ransom. Like nikiwa on my walks cuz mucha pagana taige nilikuwa nachapa 5000 steps
yeah.
Na try kufanya 6000.
Okay.
Inakuwa gatu ni ransom.
Ransom.
Like mutra I try so many artists that I love.
Yeah.
And I just end up feeling like hata ni try your album ya nani cuz it's a very good album. Yo Makopolo na Ace.
Mm.
But just working with it is not tiny party the same.
Mm.
Now, funny enough, I don't know kusha notice ransom seems wa kutumia tip kicks and whatever. Yeah. Kwa mostly.
Izi mavitu za kina alchemist.
Yeah.
Kuna vile zina ni uthi zingine. Yeah. Yani.
kuna time mu wish tu. Ikuwe just a bomb up shit.
Yeah. But wamezi overdo. Yeye na mse flana ito Derringer. Na nani. I think umse produce ya ransom.
Because so, Harry Fraud,
yeah. Yeah. I think I'm a master yo art ya kudu tracks.
Yeah.
Zile hazina drums, na zile zikona drums.
Yeah.
So
yeah,
zake zinatokea vipoa. But mi kuna vile, especially when it's, let's say, Alchemist with Rock Marciano. Maybe it's cause nilikuwa nime like Rock Marciano kitambo akidu bumba.
Because
hizi hazingiani kwangu. I don't like them at all, at all, at all. So every time nasikia nini aina drums, kwanza kuna moja Planet Asia, I think. Ni Planet Asia na either Alchemist or one of these producers. Pia aina drums. Maze, ni hudi.
Na tuyo nini.
Yeah, so maybe that's, sijasikiza hiyo ransom vizuri.
Yeah, yeah.
Because pia mimi sijakuwa on music that much,
yeah,
apart from hiyo S. Na I think wale watoi.
Yeah.
Cost Contra.
Yeah, Cost Contra. Yeah, those dudes. They're good at their shit.
Kuna ka EP fulani walitoa.
Kuna mpya?
Yeah,
sim. 2024?
Zee. Yeah, it's 2024. Ni 2024.
Yeah, kuna just EP. Like short,
yeah, kuna hiyo EP.
Oh, I can take it. What?
Something mixtape. Okay, zangu mi waga ni Spotify, so wawo waga ni Tidal.
Mi mtuwa Apple Music.
Apple,
Tidal wali nianzia za ovyo. Walituanisha ile nini. Oh, the old way mixtape. December, sija isikiza.
Oh my God.
Haina enda kuifraia.
Embo, enda usikiza. Kaona enjoying wa double entendres.
Yeah, because najua hizi raya.
Ayye.
Halafu vila waga na psych. Yani hizi dudes waga na ina jingine.
Yeah.
Baka it's just nini.
Yeah.
So I think I have something ya kunini. Yeah. Na kuwatch, wana watch nini?
Kuwatch, hakuna kitu ya maana ni mawatch.
Oh, okay.
Saizi ndio nataka kwanza maybe ku go through some. Nakumbuka niko na season mzima ya Fargo sija watch.
Oh, okay.
I think the new season dropped.
Okay, ilikuwa poa.
Then hiyo Brunga 50, I think pia siku watch hiyo finale. Hiyo season ya mwisho. Si power ingine.
BMF.
Not BMF. Hii iko na kina Joy Badass ni.
Yes, ni power something.
Power Ghost. Yeah.
That power universe.
Yeah. So, hiyo season ya mwisho siku watch.
Kenan,
yeah. Raising Kenan. Yeah. Because I think out of the ones that are playing right now, hiyo inanimekia sense kiasi na BMF. Although BMF maze acting.
Kuna tangina kwa
ga. Just get actors, maze. History ya kweka mto yu wa Mitch, juni mto yu wa Mitch, doesn't make sense to me.
Okay. Mimi nikumbusha, kuna show mu wachigi on Stars. Ya Udem waga yuko addicted to drugs but anawak kama ni Coast Guard.
Nani? Yuko alikuwa kwa Sopranos.
Hey, hiyo nini inaitwa nini?
Jackie, Nurse Jackie. No, I'm as in
see,
kuna nini mpya sasa?
Kuna show ya Stars ya Dem fulani inaitwa nini? Just Stars original and the Coast Guard. But apart from that, Stars kuna show na watch. Ni show flani disturbing to a certain level. I don't know what to feel about it. Na watch inaitwa Mary and George. So Mary ni mother George, but Mary ana pimp out George. So iko set in those masiku za makings in England. So mother ni kama alikuwa anataka ku grow kunini ku go up the whatever, so akaanza kupimp kana pimp mto yake. So it's a very interesting show, but kuna zile scenes hizo za unajua hizi like Raya Mbili unapata zina pata jo king jo na ukoto wa rasa juu inabidi jo ni skip juu cause pia kuna zile zina kuanga weird Raya nipate nikiwatch hiyo shit kabla nijitete. This is not why I enjoy the show.
Nisho kutavia hiyo story ya best yangu before wani explain it. Of course the next day I understood it, but they had to make me watch the movie.
Yeah, yeah.
Best day to chalo. So nimetoka tunawak home nini tunawak get radio. Kwa vile tunatoka hizo ma late night.
Yeah, yeah.
So hiyo ndio time amepatana na huyu demo wake.
So
nikawapata na watch ile movie ya ki French najita Perfume. Is it
perfume? Yeah. Some nasty as ilikuwa.
So kulikuwa kuna scene good. Kuna scene fulani hapo hivyo ilikuwa ni OG kwa nikaki field or some shit. So both of us had keys. Hatukua tunashughulika kana nini. Yeah, so especially when you come like late past midnight, huko una Nokia mse mwingine akufungulia. So nimefungua, so unafungua ga hivi mlango living room ndio hapo sasa ndio uende kwa room yako.
Yeah.
So kwa living room na check TV iko on, iko na hiyo OG. Ndiyo scene.
Unapata na demu yake ya kiwatch.
Yeah, uko hapo na demu yake wana watch. Kaniangalia tuka nimepita. Nikawa salimia tu nikawa pita kaa nimeisha kwa bedroom yangu. So I think nini kina go through mind yangu hiyo time. So the next time I'm watching movie.
Ile kuexplain bila.
Ndio kuexplain bila kuexplain. Yeah. So nika watch movie. Hey, it was a really interesting movie. But hiyo scene yenyewe. Ukipata mtu, yani kuna vile ukiingia kwa room but mse ana watch kitu fulani na imefika. Alafu the worst thing ni most of the time utapatikana kwenye hiyo scene.
Hiyo scene mbaya.
Hiyo scene mbaya.
Mm.
So mazi sasa inakuwa uncomfortable. Yani, how do you even start explaining?
Because the same thing na P-Valley. P-Valley is because you watch.
Yeah.
Shit. Uli check, like, the way it went, like, iyo P, P lianza aga spusi valley, alafu ika change, ika kwa penis valley, jo, haraka jo.
Yeah, and it was very quick.
Yeah, like, from
it's like they ran out of stories in the first season, but it was popular. They want to keep it going.
Yeah. Yeah, kuna iyo nini jo, ili end up iki nini. Isho chikijuwe nimeshindo kupata jina hake jo. Eh, ikona kuna kamseka thug fulani juka naitwa ni Okoto ama Okota whatever. It's a very interesting nini, okay. Like the acting is so good.
Yeah.
Kuna kwa gano demo gana struggle na like whatever abuse. Chenione jo stars. Nimetry kuitafuta nimeshindwa. But eh, so that's one of the nini, but of course kitu kingine ile pia na watch ni Manhunt. Kuna Manhunt ya nijia kutafuta msalidi Abraham Lincoln. So iko hiyo ni an Apple TV Plus original. Alafu kuna Sugar ya Colin Farrell. Apple TV Plus original pia. Yeah. So that's interesting. But me, like, the big recommendation in the kupatia ni nani? Ni Under the Bridge. Under the Bridge. Acting is so good. Eh? So Under the Bridge is one of the things na watch. Of course, locally, nimekuwa nikiwatch Anasto to na Disco Matanga. Disco Matanga
ya nani? Episode, I think one.
Yeah, Disco Matanga ya Jackie. Yeah, so that's nini. So Anastoto, funny enough, I don't think nimewatch episode ya hii wiki. I think by the time tunashoot this one, nimewatch.
Yeah, I think ntazi enjoy.
Yeah, kuzi binge watch zote.
Yeah, because nilifika episode 2, then nikakwa distracted, sija rudy back to that.
Yeah. So kuna hiyo. Alafu in the whatever world, like digital, whatever, electronics world, kuna hii story moja jo nilicheki interesting sana. Sony, atiki TV zina release wana Sony this year, wana do prime TV calibration. So kitu fani ni, kwa time nikibonga gana wasage wa electronics muambiaga, mutu mia prime kuona ifa TV is good enough. Because shows a prime, zinakuwaga hard for TVs. Like TVs will struggle. Wakutaga picha inaka. So saizi jo, nini inaitwa? Sony. Yeah. Ati Sony wamechapa deal na Prime design, depending on the model, for his new TVs, signal inatumwa. Like, Prime TV ina detect which TV unatumia ya Sony. Alafu inakutumia the signal ya specific for that TV. Ile inajua you're going to enjoy the picture. How dope is that?
Oh, that's super dope. Yeah,
yeah, inaonyesha vile technology na... Yeah. Inaendelea kunini. So yes, I found that to be
the three new ones. Jesus, metokea.
Yeah, kuna Bravia 7, Bravia 8, Bravia 9. So Bravia 9, it's not even OLED, ni mini LED. And it's more expensive than the OLED. Which size was like, Sony on track nini. So yon nini moja. Sony pia release headphone flani ya Beats. So tuko mecheck. Inaitwa Alt, Ultimate. So Alt, ULT. Ya Beats kabisa. Raya zinasema ati the best thumbs paka unikuona I feel kwa mwili jo. Like you need for bass heads. So mi kuna time ina dependigi, kuna time utaka that bass na kuna time ina utaka ga tu sound ikiwa tu
whatever.
But me of course, like the biggest disappointment nimepata this year ni by headphones za Philips. Azili niangusha jo, ilikuwa like quality ingine trash. Yani ile nashindwa ni nini, but hey, so hizo ndio vitu nimekuwa nikifuatilia.
Okay.
So hii imekuwa ni episode
302.
So vile tuambia, say stay safe out there. I think saizi ni that flood season.
Yeah, stay safe. Kau unakaa tu kwa nyumba. Mimi kutoka kwa nyumba.
Yeah.
Hey, ni ngumu. Kunitoa kwa nyumba ni ngumu.
Kwanza kaka keja baki kwa keja. Like jua gava ya Kenya ijali. Majila like, we are sending the rescue guys.
Utashanga.
Especially saizi mwana imianza kufikia Mandaye mpaka hivi.
Yeah.
Alafu hizi vitu, kiona Nairobi ime flood, maji imefika hapa, usiblame nani Sakaja.
Sakaja. Yeah,
let's be serious.
Yeah, you know, so imefika level ya, dunia imefika mali. Unajua hizi vitu zote ni, kuna ski cycle fulani waga zinafuata.
Yeah.
So unapata kitu ilifanyika maybe 100 years ago ndio inafanyika saizi. So unachekika hata hiyo story ya solar eclipse.
Yeah.
Mbua the next one sijui ni miaka mingapi because all these things happening.
They have to nene.
Yeah,
but natural, there's a certain level of nature that
atuwezi,
no drainage can help.
Can help.
Like the simplest explanation upatia nani hivi. Saizi tukiamua kutengeneza drainage ya sink, sindio? Maji itatoka hivi, sindio? Ingia kwa sink iende. Mvua ni tengeneza hiyo maji inaingia kwa the whole pipe at the same time.
Yeah.
I think so there is no amount of drainage that can stop nature.
Yeah, exactly.
That's why even the most advanced cities where place umeka hapo kiblem sakaja juu ya drainage. Ushajiuliza kwa nini Dubai? Dubai is a city that's so well thought out. Bado ina flood. Akina Houston, Texas. Nini ningapi tumeona Houston ka maji imejaa.
Imejaa, exactly.
Hii level.
Yeah.
So
kuna
nature
level ile.
Nature.
Yeah, kuna hizo, kuna ile level wezi blame.
Yeah.
Yeah.
Can we try and do some things different? Yes. Instead of building some high-rise apartments kila pahali, let's think of vile tunaweza trap maji haraka haraka itoke from nini.
Yeah. Na iweze kutumika in places where they actually need water.
Nilicheki story ilikuwa hapa. I think in one of those Asian countries, walikuwa natumia certain like material or to research juu yake. But whatever, ile ina suck yo maji haraka kabisa.
Yeah.
So maji kinini, yu nini na, ina niniyo maji, like it whatever, absorbs the water super fast.
Yeah.
Alafu wanatumia yo maji situ kufanya nini. Hizo countries vile wagazi meendelea.
Yeah.
Kusana ni chikiven, there is a public road iko South Korea, where nini, hizo gari ndo wagazi na generate electricity. So yo wana stand kinetic energy into. There's that level. Alafu of course sisi atuitaji all that. We have the first lady's prayers.
Yep.
Yeah. So imekuwa ni episode 302. Kama kawa, like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend.
Yep.
Tumalizia 302 tukusema eko nene.
Eko nene.